teamsafi.com.
This is fun time and you know what is true.
Hali shali tulikoleze tukaze boot. Hadi siku nipendeze shala we uvai suit.
Hey yo, what's up, what up, yo tuchezo kutu. Unavutia bila makeup, you are natural, cute. Wakisema tu muti, wakija watukuti. Love madhubutu, wapambe wanaskutu. Wanabaki maututi, siruti za parachute. Tuende kwenye pizza, flutes, vanilla na biskuti.
Yeah, I know you sombo wakili.
Explain na kazo kendoka chapu back again. Kila mtao no dondoka juwe mindo your main. Na ukichoka na kupoza na pain.
Enjoy to pop champagne. Na kuzimia na start complain.
No pain no gain.
Karibu kwenye
moyo momba kwa jiri yangu. Wacha wakone mchoyo. Sauti yako inafaa kuwa ringtone. Ndo nakupa info msijoka vimbo kanza mazinzo. Wendo my queen so karibu kwenye kingdom. Kingdom, kingdom. Yes.
God killer kitu
trust paka
hina fast. Mambo yote bom bom dele paka mitikas. Let's meet on the dance floor together and dance.
Yes,
yes, yes, yes.
Tukae kando wawili tupate moja mbili.
Baby you know I like that.
Hata ikiwa alfajiri tupate paka la siri.
Hata kama itaingia night.
Beauty flani wasiri najua madiri.
Asa mwingine ungepatiwa.
Nacho kucheza kachiri na siri ni yetu wawili.
Jiri
tupate paka la siri.
Hata kama itaingia night.